Nimekam dru na moto nata kimoshi kuchafua nikilan nikivumbi na chamarapa na mafua ungekam dru na uzi nata sindano ka ungejua vile hii beat bila makasi nulimbi solo ntairarua vindi hip hop isi comedy but rapa supasua hata kama leo si Tuesday hii mtaichagua mini test kunifestu bidi mbuku kukagua hii maroho itanyakua hadi godi ya meitambua poisonous bikong kasativa glanza vibe Generali dope, kasa fupa Pablo Faida Naturally hot, competition ya kilaita Physically short, but kwa brain doll fighter Vile naleta huwaga ni fandi, hawakamati Nata wataki, wanajuati, hata wapati Wanajuati, hapa wanati, wanajuati Nyule wakati, wawa wanati Yule wakati, wawe hayati, hayati mamati Nadai kurepa diwa nite nas Nadai kurepa diwa nite nas Nadai kurepa diwa nite nas Wa nite nas Wanite na ni must pay attention nataka hawana dao Leo ni leo singoji kesho kuleta ujuzi niko nao Leo marapa sili education Though silipi school fees yao Though sijao mama yao Watanita baba yao Baba yao ya kendi heavy na makilo huhuta Nina jeshu jenga wall ile hater ukuta Kuna sasana ndio nataka sana sana wa ukuta Tuko studio na makilo beat kulut na luta I'm so gifted but nakas kwa beat ukuta Kuwa ni homicide Bile mutibu hama boy Muwa prescribe the pesticide Na kilo za insecticides Kill them before they decide Kama kuroga they'll rectify Na kesi huyuka kutestify Wale huwa mahevi Hao si wachoma Wale huwa liwezi Hao si wachoma Wale huwa malezi Hao si watoka Na walevi wako bleki waki bleki Mi watoka Nadai kurepa diwa nite nas Nadai kurepa diwa nite nas Nadai kurepa diwa nite nas Wanite nas Wanite nas Nadai kurepa diwa nite nas Nadai kurepa diwa nite nas Nadai kurepa diwa nite nas Wanite nas Wanite nas Yeah Yeah Soon as you have been how we do it in the streets, man Busy, busy, busy. Las Vegas, Luta, Lego, yeah.